zegwe bali besimisa balala tebya wakole tanoncha kaza obudda gwe tona nonzimbiro kuchireguru
wali nyambe nonziriramu nepono kuswala nepona zokuwebuka awamono kusekererwa baliranyi ankakanga kulekeze noneng'ana we wali nyambide nonziriramu nomponya okuswala
twakola bingi bye twaliko twakola bingi awamu twali ewaze okukongolwa tusabo kyuse ndowoozayo
wali nyambye nonziriramu nempona okuswala nempona z'okuwebuka awamu n'okusekererwa baliranji ankakanga kulekeze noneng'ana we wali nyambide nonziriramu nomponya okuswala
Twalagana wanjua nonumia ebirowozo nochusowe amu
wali nyambye nonziriramu nempona okuswala nempona z'okuwebuka awamu n'okusekererwa baliranyi ankakanga kulekeze noneng'ana we wali nyambide nonziriramu nomponya okuswala
obadala bubada zosaliza oyogere ebirumya luberera wali kakanye ne tuddamu tuteese ebyaffe mu mirembe
wali nyambye